This one is for you, as our pillar, Jesus. I beg it in those of my queen. Beg it in those of my two baby kisses. I will share that man. Wase wapila Jesu, wase wapila Jesu, wase wapila Jesu, wase wapila Jesu, wase
wapila Jesu,
wase
wapila Jesu,
hey wase
wapila. Joy.
Wapila.
phila lo Jesu. Hey you want so
happy.
Get me now so happy lo Jesu. Hey you want so happy. Waphila, waphila Jesu. Waphila, waphila, waphila Jesu.